Bheme makhaleni laphuza kabili labhema labheka phezulu
ushathito zefada mazafade lawa
wathi nkosikazi namkhize ngizokuhlahlela ngembazo mongezizophuza lekhaya zobheka iinto zemithi yabantu kahle nkosikazi nawe uyambona umkhize seyigugele kanti usephuzile Laphinda ikhehla laphuza laphinda labhema labheka phezulu
Madombi kababa ngeke phela amazambane lawo
Lave lagxuma ibheshu lagxumela phansi laphuma ngelikhulu ijubane noludu unwele esiphundu Balithathelela ngamajubane bathi ebolibamba waphuma unkosikazi wamemeza
ngikubhalele khona ngithi wazobethela unganginaki yizonaki iy'lwane ezingihluphayo lezo
jindi jindi ma oh mamsothi
bamiyeka babele muva mabefika ekhaya le ndoda iyakhuluma
Ey mama ngimthintile ngithintile le nto ngipha amanzi anoshiboshi.
Hambe uthola kwakho uyathola kwakho. Ngihambe ngisikele into zemizi yabantu.